share, asema Facebook unanichanganya sikuelewi. Umefanya tama dada wengi hawaolewi, wewe ndio umefanya wapige picha za uchi tuone makalio yao na rangi za chupi. Unajifanya uone unavyowaendesha, tena wanakuingia hata bila pesa. Facebook ungekuwa nyasi nishakufyeka, ningekujua ulipo sasa ungekuwa mateka. Facebook wewe ni nani niambie, nikiwa kwako watu wakinitazama kama sie. Magrupu ulounda yanaboa, mengine yanaitwa ukitaka kuchelewa kukojoa. Sando nini afu Facebook wewe umetulia, unatufanya tumiliki tachi bila hatia. Unatushurutisha tukodi kamera na tuwe bize kutafuta location sio hela. Facebook hakuna maisha ya kinyonge, tunatafuta marafiki na sio songe. Hata mwimbamba na tunaga kibonge, ana kitu kikudana naye usiombe. Facebook Facebook, you know Facebook, oh Facebook, yeah. Jitahidi kujipicha kama tupu, unatuchanganya sana si mazumbu kuku. Sijui umekuja kwa kazi gani Facebook, naona mpaka viongozi nao wapo huku. Ona wengine wanaposti hadi ujinga, na wengine kwenye Facebook wanalinga, na wengine wanapiga picha na mandinga, alafu namjua yupo tu swazi amepanga. Facebook maisha yako ni rahisi, mtu yoyote naye anaweza kuishi. Ungekuwa chama hata mimi na Sadiki, kitambo tayari umeshachukua nchi. Wanaku ita mtandao bure pata sote, huku wakuhitajiki shule msiogope. Huku kuna hitaji wasushwa siondoke, ushiwa mwingi tunataka like siongezeke. Facebook hakuna maisha ya kinyonge, tunatafuta marafiki na sio tonge. Hata mwimbamba na tunaga kibonge, ana kitu kikudana naye usiombe. Facebook, hey, Facebook, you know Facebook, oh Facebook. Humu hakuna maisha ya kinyonge, tunatafuta marafiki na sio tonge. Hata mwimbamba na tunaga kibonge, ana kitu kikudana naye usiombe. Facebook, hey, Facebook, hindo Facebook, oh Facebook.